ka ha 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 ku henanie ka itu kere tu ka mami kere tu ka dadi kere tu ka mami kere tu ka dadi. I'm a simple man with a simple plan, lady. Hold my hand and you will understand what it means to live in a simple world, what it means to love someone.
Mwanzo najua mapenzi hayalipi. Mimi mwanaume nitajitahidi. Hata choo nitaosha ikibidi. Na itakuwa siri ya watu wawili. Mimi na wewe tuna jambo la pili. Nitakupa akili moyo na mwili. Kwani wewe ndiwe unayestahili kunyunyuziwa penzi langu kikamili. Na tatu ni sababu tutatunza binti yetu kwa dhahabu. Akikosa lazima apewe adabu, ili mwishowe asitulete tabu. Na sijahisi hivi tangu nizaliwe. Nataka tujenge nyumba kama nne, kwani wewe ndo malkia milele. Toka chini mizizi mpaka kilele, yeah. Someone, I'm a simple man with a simple plan. Lady, hold my hand and you will understand what it means to live in a simple world. What it means to love someone, yeah. Kaire tu ka mami, kaire tu ka dadi.
Empress ni queen si slave. Ndiyo mana staki daily ukipika pika. Nasimaanishi makalori mtaani daily tu ma ice cream na mapizza. Lakini leo ukini surprise na kagidheri mchuzi. Kesho ka ugali mchicha ni mindi ontapika pika. Empress na overstand relationship ulitoka roa sana sana alikukunja, alikuvunja. Na ndiyo mana utaki mtu tofauti na wero yako kuichunga, ulojichunga. Lakini Empress na request kama utaki kunipatia trust, then nipatie time na najitrust with time vitendo zangu zitalete trust. Yani Empress na overstand we ni single mama, ukona ka queen kamwana. Usikuwa insecure ntra watreja we na kamam nyote sawa. Leo wewe ni kupeleka jioni java makahawa. Kesho kamama na smile ya mavila juwa mabouncing castle na masiso. Kesho kutwa siso tatukujua madigaga mashishio. Tunaenda ocha kuona mother plus commit my people. Empress wa kubongo watu wabonga. Lakini usi mind wonyeshe dental flow suto to dimple.
Kere tu ka mami, kere tu ka dadi.